There is one. Onye kere ụwa ndewo, Jesus, no more Jesus, no more. na-echere onwe m n'elu ụwa. Ọbara uru na m na-echere onwe, chi m na-echere m. Ọbara uru na m na-echere onwe, chi m na-echere m. Ọbara uru na m na-echere onwe, chi m na-echere m. Ọbara uru na m na-echere onwe, chi m na-echere m. Ọbara uru na m na-echere onwe. Ebe Jehova na-echere m echiche ọma n'ụwa. Ọbara uru na m na-echere onwe. Ebe Jehova na-echere m echiche ọma na ndụ ya. Ọbara uru na m na-echere onwe. Ụwa tụwariwa, tụwariwa, tụwariwa. Ịma Jehova na-echere m echiche ọma. Ọbara uru na m na-echere onwe m na ndụ a. Ọbara uru na m na-echere onwe m ebe ọ nọ n'igwe. Ọbara uru na m na-echere onwe m, chi m na-echere m. Ọbara uru na m na-echere onwe m.
Lift your